TWRandomMusic.
Amad.unaux.com.
It's Tygon.
Yeah. Yo, boy, Limon.
Hello, Malia. Kodinanga wasela banji. Chimenda yimbe ula phone. Ndifuna kutindi kupeta ise. Ichone undi feses. Bori mundu sala kwila ntingo. Amala kwila mtu mzake. Amala kwila mtu mzake. Ndika kumbuka ukwino wako. Jima kuwa wako. Chikuni chako. Anopewe na chisowa.
Suiwala ndikona ndalemba katesi kuti ubwelele ndimadziwa kuti nakukumudwitsa ko machonde ndikupemba undivetsetse ndikakumbuka chikondi chako baby ndimawanga suku vetsa zese masomo anga tabisiku kata ine popande weyo ndili chabe anali yasanga omwe akandinyenga kumaona ngatopanda wandita kukhala koma ndazindikira ubwino wako lelo ndikona ndikupemba kuti ubwelele.
Music from amad.unaux.com.